Okay, good morning everyone, let's get started. Hello, it's time to begin our chapel service. I trust you all had a good weekend. And today is now Monday. I hope you're now ready to get back to class, get back to your studies. We had a very wonderful Lord's Day here yesterday at Mercy Baptist Church. And I want to remind you, those of you who live close enough to attend the Lord's Day services here on Sundays, you're very welcome to come. We open the playground at 9 so that the children can play from 9 to
10.
Sunday school's at 10, then the main service at 11. And we even share lunch together after the main service. So if you're not already coming and you live near enough to come, you're invited. Please come on Sunday. But for now, we want to open our chapel service. Emmanuel, will you open in prayer?
Okay. Mwenyezi Mungu tunakushukuru, tunasema asante. Sisi ni watenda dhambi, lakini unatuonea huruma. Unatusamea makosa yetu Mwenyezi Mungu. Mapenzi yako juu ya maisha yetu ni mingi sana Mwenyezi Mungu. Sisi hatuna njia ya kusema asante ila tu kusema kwamba sisi tuko tayari kusikiza neno lako na uweze kufanikisha katika maisha yetu. Uwe na ushawishi mkubwa katika kila kitendo ambacho tunafanya katika maisha yetu ili siku ya mwisho tuweze kutukuza wewe na wewe peke yako. Naomba hayo machache katika jina la Yesu naomba na kuamini.
Amen. Now our hymn for this week was written by the great reformer Martin Luther.
Na wimbo ya tenzi ya leo iliandikwa na yule mkuu wa mageuzi katika neno la Mwenyezi Mungu ambaye anaitwa Martin Luther.
He wrote this hymn about 500 years ago.
Aliandika hii tenzi karibu miaka 500 iliyopita.
And it is a wonderful hymn speaking many biblical truths.
Na ni tenzi ambayo ina mafundisho mengi kulingana neno takatifu.
Some of you are familiar with this hymn, some of you it is new.
Kati yetu kuna wale ambao wanaifahamu na wengine ni geni kwao.
So let's do our best and I trust that every day as we continue to sing this hymn we'll get better and better.
Na bila ambavyo tutazidi kuzoea kuimba inaonekana tutazidi kujiboresha katika kuimba hii tenzi.
Okay, are you ready?
Yes.
You're going to give it your best?
Yes.
Are you sure?
Yes.
Okay. I believe you. It goes like this. A mighty fortress is our God. Like that. One, two, three, begin.
A mighty fortress is our God. A whom one never fails.
Thank you. not bad for our first try.
Mejaribu kwa mara ya kwanza.
Okay. Oh, sorry. So on the back of that page we have this week's catechism questions.
Nyuma ya nakala hapo kuna maswali ya catechism.
And so for today's purpose we want to do question 11.
Na leo tutafanya swali la 11.
Can you see God?
No, I cannot see God as He always sees me.
Yes, that last part is very important.
Hiyo sehemu ya mwisho ni ya maana sana. Je, unaweza kumuona Mungu?
Hapana. Siwezi kumuona Mungu, lakini yeye huniona kila wakati. Can you see God?
No, I cannot see God, but He always sees me.
Je, unaweza kumuona Mungu?
Hapana. Siwezi kumuona Mungu, lakini yeye huniona kila wakati. Very good. Now, we want to finish our exposition of Psalm 146 today.
Leo tunamalizia mstari wa 10 katika kitabu cha 146 Zaburi.
I believe this is now our sixth day that we've been going through this particular psalm.
Na kwa wale ambao wamekuwa makini, leo ni siku ya 6 tukipitia Zaburi sura ya 146.
And tomorrow we'll begin a new psalm.
Na kesho Mungu akijalia tutaanza Zaburi nyingine.
But I want to read through this one more time, all of it. I'll read the entire English, then Emmanuel the entire Swahili translation.
Tarejelea kwa Kiswahili na ndugu yangu atarejelea kwa Kiingereza.
Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Put not your trust in princes, in a son of man in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to the earth. On that very day, his plans perish. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the sojourners. He upholds the widow and the fatherless, but the way of the wicked He brings to ruin. The Lord will reign forever. Your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord.
Neno la Mungu. Aleluya. E nafsi yangu, umsifu Bwana. Nitamsifu Bwana muda ninaishi. Nitamuimbia Mungu wangu ningali ni hai. Msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake. Siku hiyo mawazo yake yapotea. Heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake, na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake, aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na vitu vyote vilivyomo. Huishika kweli milele, huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa, Bwana huwafumbua macho waliopofuka, Bwana huwainua walioinama, Bwana huwapenda wenye haki, Bwana huwahifadhi wageni, wategemeza yatima na mjane, bali njia ya wasio haki huipotosha. Bwana atamiliki milele, Mungu wako e Zioni, kizazi hata kizazi. Haleluya.
Amen. So as we looked at last week,
wakati tuliangalia somo hili juma lililopita,
the psalm beginning at the end of verse 7 goes through seven things that the Lord does, seven actions that the Lord does.
Kuanzia mstari wa 7 hadi 9 tuligundua kwamba kuna vipengee 7 kuonesha kazi ya Mungu katika maisha yetu.
And giving us more and more reasons why we can trust and obey God completely.
Na kulingana na hizo sababu zilizopatia nafasi ya kuweza kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa sababu zilituonesha jinsi Mwenyezi Mungu anatupenda sisi.
And then now, as we've just read in verse 10, the psalm closes with a final reason why we can trust God completely.
Na tukitamatia Zaburi 146 tunatoa sababu ya kumtumainia Mwenyezi Mungu peke yake.
In verse 10 we read, "The Lord will reign forever. Your God, O Zion, to all generations, praise the Lord."
Zaburi mstari wa 146 mstari wa 10 nasema kwamba Bwana atamiliki milele, Bwana Mungu wako e Zioni, kizazi hata kizazi. Hallelujah.
Now here the psalm turns to the future.
Naona hapa inazingatia siku za usoni, siku zijazo.
This psalm was written more than 2,000, about 3,000 years ago.
Kumbuka Zaburi hii iliandikwa zaidi ya miaka 3,000 iliyopita.
And here is written, "The Lord will reign forever."
Na tunaambiwa kwamba Mungu atamiliki milele.
And here we are, thousands of years after this psalm was written, and the Lord continues to reign.
Na tunaona kwamba siku ya leo tumekaa hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, na miaka imepita mingi sana, zaidi ya miaka 3,000, na bado Mungu anazidi kututawala.
And these words written thousands of years ago direct us even still to the future.
Na maneno ambayo yaliandikwa zaidi ya miaka 3,000 iliyopita na sasa inatuongoza katika maisha yetu.
That the Lord will continue to reign. The Lord reigns forever.
Na mfalme Daudi anahimiza kwamba Mwenyezi Mungu ataendelea kutumiliki milele na milele.
He will not die like human kings.
Mungu ni wa milele, hatakufa kama wafalme wa duniani ama wa ulimwengu.
In the thousands of years since this psalm was written, countless kings have lived and died.
Kwa muda ambao hii Zaburi imeandikwa mpaka siku ya leo, wafalme wengi wamekuja wakaishi na wakafa na wakapotea katika ulimwengu ambao tunaishi sasa.
But the Lord has not died. The Lord reigns forever.
Lakini Mungu amekuwa pamoja nasi na sisi tutaondoka na tutamwacha yeye.
His reign does not end like the reign of human kings.
Mamlaka yake si ya muda, ni ya milele. Haina muda yake, inadumu milele na milele.
The Lord is the King of kings.
Tunaona kwamba Mwenyezi Mungu ni mfalme wa wafalme.
And he is king not just of a country, but he is king of the universe.
Kwamba Mwenyezi Mungu sio mfalme wa nchi moja peke yake, ni Mwenyezi Mungu wa kila kitu ambacho aliumba.
And as the great king of the universe, he will bring into this unjust world his perfect kingdom.
Na kulingana na uwezo wa Mwenyezi Mungu na mapenzi yake juu ya viumbe vyake vyote, atahakikisha kwamba siku ya mwisho kila mtu atafuata nia na mapenzi yake.
We read that the Lord sets the prisoners free.
Tunasoma katika mstari wa 7 ya kwamba Bwana hufungua waliofungwa.
The Lord opens the eyes of the blind.
Hufumbua macho waliopofuka.
The Lord lifts up those who are bowed down.
Huinua walioinama.
The Lord loves the righteous.
Huwapenda wenye haki.
The Lord watches over the strangers.
Huwahifadhi wageni.
And the Lord upholds the orphan and the widow.
Huwategemeza yatima na wajane.
The Lord will do it.
Ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye anapenda haki na anatenda haki.
But still we look in the world and we see that there are still those who are wrongfully imprisoned.
Lakini kitu cha ajabu ni kwamba ukiangalia katika ulimwengu wetu wa sasa ni kwamba kila mtu anatenda mambo mabaya ni maovu.
There are people who are blind.
Kuna wale ambao ni vipofu.
There are people who are bowed down or depressed.
Kuna wale ambao wamenyanyaswa, wameinama.
There are still helpless orphans and widows.
Kuna wale ambao ni mayatima na wajane ambao wako katika hali dhaifu ambayo imedhoofika sana.
We know that even today all these situations still occur.
Tunapata kwamba haya ambayo yamenenwa katika kitabu hiki cha siku ya leo ni kwamba yanatendeka hata leo ambapo tunaishi sasa.
So we might ask, can we really trust the Lord?
Ukweli ni kwamba katika nafasi yako unaweza jiuliza kwamba unaweza tumainia Mwenyezi Mungu.
Can we really trust the Lord to bring healing to the many people who are hurting in this world?
Je, unaweza muamini Mwenyezi Mungu kwamba ataponya wale wote ambao wanapitia hali ngumu katika maisha yao?
I say that we can.
Ukweli ni kwamba sisi wote tunaweza.
The Bible says that we can.
Biblia ama maandiko matakatifu yanatuhimiza kwamba yoyote ambayo Mungu anasema na ahidi huwa inatendeka.
God kept faith.
kwamba Mwenyezi Mungu alihifadhi imani
by sending his only son to the earth.
Na ishara ambayo alitoa ni kwamba kutoa mwanao wa pekee ambaye ni Yesu Kristo
to die for sinners.
Ili akuje hapo ulimwenguni na achukue dhambi ambayo sio yake.
And to take us, even though we were separated from God, Christ died in order to reconcile us to God.
Na akafa msalabani ili alete uhusiano kati yetu na Mwenyezi Mungu pamoja tena.
And it was Jesus himself who also taught us that we should trust God for our every need.
Na mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo alitufunza kwamba lazima tumtumainie Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye anatupatia mahitaji yetu yote.
In Matthew chapter 6, 31 to 33.
Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 31 hadi 33.
We read, therefore, do not be anxious saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.
Mstari wa 31, msisumbuke basi mkisema tule nini, au tunywe nini, au tuvae nini, kwa maana haya yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji haya yote, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishwa.
Striving or working for the kingdom of God.
Na tunaambiwa kwamba tunahimizwa kwamba kitu cha kwanza ni kwamba tutafute ufalme wa Mwenyezi Mungu.
And for God's righteousness.
Na haki ya Mwenyezi Mungu.
Has to be the goal of our life.
Na hiyo inatakana kuwa lengo katika maisha yetu, kumtafuta Mwenyezi Mungu na kuifanya nia yake.
So many times we have goals that are so little compared to what the Bible says our goals should be.
Na tunaona kwamba katika maisha yetu lengo letu sana sana tukienda mbele ya Mwenyezi Mungu, tunaomba Mungu mambo ambayo ni madogo sana kulingana na mpango ya Mwenyezi Mungu mwenyewe.
We have a goal to finish primary school.
Kwa mfano wewe ni mwanafunzi na unatarajia kumaliza masomo ya shule ya msingi.
Maybe even a goal to finish secondary school.
Na wengine wetu tunataka kumaliza shule ya upili.
Maybe even a goal to go on to university.
Na pengine wengine wanatarajia kuelekea katika chuo kikuu.
Or to polytechnic to learn a trade.
Ama shule zingine za kupata masomo ambayo ya ziada.
Maybe a goal to get married and to have children and to pay their school fees and all of that.
Na kila mtu ana lengo tofauti, pengine mwingine anatarajia kuwa na familia na kutumikia familia yake kwa njia ambayo inafaa.
Those goals are fine. There's nothing wrong with any of them.
Hizo lengo zote ambazo tumetaja siku ya leo ni bora, lakini tunajua kwamba kulingana na Mwenyezi Mungu.
But let us not lose sight working on those smaller goals and we forget about the big goal in our life.
Kumbuka ya kwamba katika maisha yako usitegemee mambo machache madogo katika maisha yako. Tegemea lengo kubwa na kitu ambacho kinaleta msaada katika maisha yako.
And that goal is to strive for the kingdom of God and his righteousness.
Ni lazima kila mtu apambane katika hali yake kuweza kuhakikisha kwamba anatafuta haki ya Mwenyezi Mungu na ufalme wa Mwenyezi Mungu.
There's no greater reason for us to live than for that.
Hakuna kitu bora zaidi kuliko kutafuta ufalme wa Mwenyezi Mungu.
If we do that, then we will experience God provide for our every need.
Kama unaweza kutafuta ufahamu wa Mwenyezi Mungu, kutafuta kulingana na mapenzi yake, ujue kwamba amani ambayo itapatikana katika maisha yako, hakuna kitu kingine kinaweza leta amani kama hiyo katika maisha yako.
We can rest assured of that.
Kwa sababu Mungu anatuhakikisha kwamba ukimtafuta yale yote ambayo unataka atakuzidishia.
If we strive for the kingdom of God and his righteousness, all that we have, we know that is what we need.
Ukumbuke ya kwamba kama unang'ang'ana katika maisha yako kuhakikisha kwamba unatafuta ufalme wa Mwenyezi Mungu na haki yake, unajua kwamba yote ambayo umepata utatosheka nayo.
And anything that we don't have, we can trust that we don't need it.
Ukweli ni kwamba yale yote ambayo unahitaji katika maisha yako na haiko katika nafasi ambayo unaweza pata, unaridhika na yale ambayo uko nayo.
We may want it.
Unaweza tarajia kuta ama unaweza itamani.
But if we don't have it, that means we don't need it.
Lakini ukweli ni kwamba kama haina maana ama manufaa sana katika maisha yako, hautahitaji.
And that is why God has not provided it.
Ndio maana Mwenyezi Mungu katika mpango wake anahakikisha kwamba hautaipata katika maisha yako.
Because according to his perfect plan, we don't need it.
Kwa sababu kulingana na mpango wake ambaye ni kamilifu, ni kwamba
kile anakupatia kile ambacho unahitaji na kinakusaidia wewe katika maisha yako.
But God has provided for our every need and we can trust in him completely.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu katika maisha yako amekupatia kila kitu ambacho unahitaji. Yale ambayo unataka kuongezea ni yale kulingana na tamaa yako mwenyewe, si kulingana na mpango ya Mwenyezi Mungu mwenyewe.
We are born wicked. Our hearts are deceitful. We do not seek God.
Ukweli ni kwamba sisi wote tunapozaliwa tunapoishi katika ulimwengu wetu wa sasa ni kwamba tunatafuta mambo kando na neno la Mwenyezi Mungu.
We are sinful.
Sisi tuna asili ya dhambi.
And because of our sin, we are separated from a perfect, holy, righteous God.
Na kwa sababu ya hali yetu ya kuwa katika nafasi ya dhambi, tumetengwa na Mwenyezi Mungu mwenye haki, mwenye anatarajia mema kutoka kwetu.
And therefore our biggest need we could possibly have is that we need to be reconciled to God.
Hitaji kubwa katika maisha yetu kama binadamu na kiumbe cha Mwenyezi Mungu ni kwamba sisi wote tunahitaji kurejeshwa pamoja na Mwenyezi Mungu na kurudisha uhusiano wetu.
And God has done exactly that in his son Jesus Christ.
Na kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye haibadiliki, ametoa mwanao pekee kuhakikisha kwamba anarejesha uhusiano wetu na wake.
For those who were once blind and now can see that Christ is the savior of the world.
Na tukumbuke kwamba Yesu Kristo alinena kwamba alikuja kwa sababu ya watenda dhambi. Kwa hivyo amehakikisha kwamba wale wote wanapitia wanamuamini yeye wanaweza kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu.
Then that need of reconciliation with God has been met in your life.
Na kupitia kwa Yesu Kristo ile hitaji ya kuweza kurejesha uhusiano wako na Mwenyezi Mungu pamoja imehakikishwa na kupitia kwa Yesu Kristo kufa msalabani.
And you are now free to trust in God completely and to serve him with your entire life.
Na ile hali ya Yesu Kristo kufa msalabani imekuweka huru na kukupatia tumaini na uaminifu ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe na ni msaada katika maisha yako.
And even though you may experience troubles in this life, you may go to prison even though you are innocent.
Usitarajia kwamba kama unatenda haki utaishi katika hali ama bora katika maisha yako. Utapitia hali ya mateso, kwa mfano utapelekwa korokoroni.
You may be an orphan or a widow.
Na pengine utakuwa yatima ama mjane.
You may be blind.
Ama unaweza kuwa kipofu.
But you can trust that there is a day coming when all of that comes to an end.
Lakini yule ambaye alikuumba wewe atakuwa msaada katika maisha yako na atahakikisha kwamba yote ambacho chochote ambacho unataka katika maisha yako unatosheka nacho.
God will do it.
Unajua kwamba Mungu anaweza.
He will make a new heavens and a new earth.
Unajua kwamba atatengeneza mbingu na nchi mpya.
And the righteous will be with him forever.
Na wale ambao wanatenda haki watakuwa pamoja na yeye milele na milele.
The righteous not according to your own deeds, but the righteous according to the deeds of Jesus Christ.
Na hiyo wale ambao wanatenda haki itategemea ile Yesu Kristo kufa msalabani na matendo ambayo alifanya katika ulimwengu huu.
Let's all stand and pray.
Kila mtu asimame.
Our Father in heaven, we humbly come before you this morning, Lord, recognizing our sinfulness, recognizing that we were once far off. We hated you. We sinned against you every day. We never sought you. And it is only by your grace, through the ministry of your Holy Spirit, regenerating us, giving us new hearts, giving us new natures, that we can now come to you by faith. And so, Lord, for those of us whom that is true, we give thanks to you. And for those among us whom that is not yet a reality, how we pray that if it be your will, you will draw each and every child, teacher, staff member to yourself, that you've written their names in the Lamb's Book of Life. But either way, Lord, we just ask that your will be done here on earth as it is in heaven. We pray for this day at Mercy Christian Academy, that it, in all things that are said, that are thought, that are done, that we would give glory to you, Lord. And so we ask you even for help to do that. And it's in Jesus' name that we pray. Amen.
Praise God from whom all blessings flow. With him all creation, give me
Thank you, everyone. Have a wonderful day.